jotamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde aljumaare jeegom lewru juillet ono yimbe la gombe nokku no dirtedo kumaago ando wiide jenna yande sokkito modon to li lamu jenne kirabon kompetitu wi de arme français mom non dirta barkane be kolli metti mabbe bonandaji ngadaade fewde mabbe to gawoto o do communiquer be kolli do alal bar jabbi non de be bi fande be jokkiti to golleji mabbe habude e gube jaadin kobe de wotteji di kane wadde le leedi meden ni yimbe la lojjabe be kolli tiidu waktu joni be petti pira tiagal dum wonti da laydi be jogi kon ayri bangal nangoyde carte mabbe kanyi nokkulu do be kane wotoyde ruse kesa bangi le leedi ndi kando faabade roobe la waktu joni ko batto udnere suko debbo hani faabede ko nayri bangal golleji pentude fa yotto yo wattude garaji kanyi e nyohude fa yotto minisien kanyi yimbe la gollol kurangaaji sekirabdi on sembe kabaruji dum jogi ni on do betande di jottino no do kabaru di morway galo kanko mamadi keta wonto fuggi jambe to arme france mo no dirta barkan gondo leedi meden di micciti den wiide bonondo wadama fewde mabbe le go lewru jue jabbe non do nokko no dirte do gawo communiquer mo be ngadi alal bar jabbe non de be kolliti metti mabbe no dido golleji ngorri be bi fa hande be jokkiti to golleji mabbe fewtude gubi jaddin kobbe de le forsa hengil fu e mangal mudun o do bonana micciti den wiide fedde binde faabo tonde alislama ko kanye alislama kanye ngadno dun yimbe la ko yaat nayom kanye keddile hen noga en jenayom du barmi le hen nayom be ka nawndiki sanne hono Ousmane Ali Boudi.
Commandant aux soldats en barkan général Bruno Guibert holiti wide itabe barke ngadi bonanda ngada do gawo o le communiqué got holiti wide soldats en France be jokkan habude e terroriste en be golida e golidibe mabbe dun soldats en Mali commandant o hali hal bonanda ngada do nyande go lewru juendu holiti wide terroriste en chami do soldats en France gombe Mali wattunde mobilage di jabe natta di barkan kawrutin nokku goto den wonno ko mobile kewgel bomboje fusi hakundere jamare wari himbe hewbe e barmini hewbe dum hewtege soldats en France be wonno don le on wattu wadde lugongoji masibo o wadi le deyande gawo no dirtende aljana banja himbe nayo keddege hen no gay e nayo barmi sukabe ane mabbe le barmumbe nayo ananawni sanne hedde soldats en France le communiquer goto be kuliti wide soldats en Mali barmumbe le o bonanda darnama law kambe civil en be fu e nabama le sudu dogoro gendindi sawrede le on wattu fu barmumbe soldats en France be nabale d'accordé mabbe wonde le ndindi himbe tawabe do on wattudo o beedi wiide kanyum endu darane ke barmumbe
le yimbe le barmumbe suko debbo goto mo duubi sappo e jetti ana hakkunde mabbe wattu jono nawni do sanne holita wede chondi ndi naati fa le ngandi hore mako o mo leeli hopital mangal to gawoto be kwaliti do do bonanda wadno wadda galle mabbe sanne dum on gori ko do heddiki le hen kanyi chukolel mako pamarel ke be mako ko no dirte dawla may gaw kanko yo mo goggo o do suko debbo ko mo sifido hen do facci tangu Ousmane Ali Bouli
agay to bara kamare nya
mi kon ko mo sifa ka hewti bien o ko yeelumo fo somo wo le on wattu wonno ko gori am suka mako be e joode damgal bitiki goto ce bombore de fellu nonde bitiki o sami do mabbe suko goto kanye jom suudu mako don keddi bien debbo hore mudun nawni dub mako anabar sappo e jetti bingel mako baro wel hitande kanye dub barmi jungo e koyngal wattu gon e joni o e be gondi e sawrede golle sey sernde darani safareji mabbe bete de fu ana wara yewdebe kanye dub darani ngure mabbe ko nyaagoto mi pati hono di masibaji ngada dum woni ko jidumi mi wadna do himbe barum e duawu alla yafini
mi assalamu alaykum kursey bani
sekrab songa biddo be mala me ande ngal odo bayni turton mi juju modo nono dimi do di do numeroji didi kalon ko jiddon chapande jiddi joy chapande jittenay sappo go sappo go chapande jiddi joy chapande jittenay sappo didi yimbele lojabe wombe leedi meden di wattu jono be biibe jogi tiidalaji mawde ko woteji di batti leedi meden di tiidalayno be kanangiroyde carte mabbe gotirde kanyeno be kan wotirade le bureau ngaji di wattu jono kanko no dirte do Mukhtar Ba kanko lami de do fedde o wi dum dartobe lambe wala fu kollitindo le heejo golleji mudun di hollitinde widan huncan himmeji mabbe di hore kedemo ko mo sifirdo hen do facci tango Ousmane Ali Bouli
ngon hejabe amen le region ngaji ti difu le cercle ngaji chapande nay e jenay difu le commune ngaji bamako difu himbe lojabe njobe nangi tawde carte ngaji mube ana kewi sanne meden jogi ti dallaji famen jappo faysi tawa himbe yogabe ana pabo mi sabe ana njurmo mi mi ngonti dallaji famen kewta carte ngaji amen bi mbawa nadde le jama dunjindirde himbe le nokkuje de famen kewta carte ngaji amen le golleji gondudo wadede bangal fabugol himbe be ngara joddade amen min kalda famen keba hollitinde ti dallaji amen nena ko bawmo wiide e be daranimi e be joganimi bangu sinine neddo lojaado wari nokku
kuje da sinimo hebi tidallaaji mo way nodude neddo faabo mo faysita wattu yoga dum jaati tidallaaji won do mo sinimi ngarde neddo fa faabo mi e gulleji di yalla mi den keba kartangaaji amé himbe yoga ben tawele nukuje de tawa ngala anio lobbo nenno en milan hono joomu jamboto non wana mine ani faabaade
la personne dans sa
be quality wi de ko yata suka roobe temede jeneo ma chapande jom kanyen kani faabirede projet kess bangu le leedi meedi ndi ko nayri bangal suude gala kany en nyuhude fa yottono minijem be ngodi kany mekanisien yimbe la golliroobe juude ko nande muudo e kurangaaji gondo be lanade o do golle yo fedde ONG ndeb no dirt azir wonde le leedi meedi ndi kedemo don kanko no dirt Mamadou Sissoko yo kanko jubino golleji de do fedde ko mo sifido hen do facci tango Ousmane Niali Bouli.
Nous avons dans notre stade
ima daraji min gondi wadde joni do dartudo bibbe rewbe kasin dimbe janginede farde mabbe heddade cuudi yogabe mabbe jangube non yogo yotte ke def yogo jabbe ke def jaati yogabe du jangay fi nenno ben fu men gondi daranade yalla an keba yirwere le ngurdam mubbe faabe baawdu daranade koy mabbe en fuude andi le leedi meden di rewbe buri hewde le himbe temedere fu chapane joyo go yo rewbe non mi de andi sini bibbe rewbe paabam kambe gondi inirabe jango horebe leedi meden di jango edum way wadde faabe keba bantare mabbe bangal kebal e yirwere de galleji mabbe wattu joni o jande min gondi wadde caggal jande de min dokkambe kaake faabe kebbe njodo be
gollira
faande imma daraji no wotedi di gondi wadde le leedi meden di fedde wonde kasana bangile nokko wattu joni be bibe jewtoto yalla hono wotedi kani wadde le nokko dum wadde do jam e tedere yogay golleji mabbe di fu ngaran yewade be ngadno dango fewde e jamarnde tinno ya hanangite carte muuden gotirden jaha goto yonon be kulitir wide lewru be kollan jamarnde hakkilaji lobbi ko kani tabade le leedi meden di dum won be bi fedde de noddata ONG ZIZ jeyande le leedi almay kanyum wonde wadde di do imma daraji kedemo ko noddata Abdoulaye Sidy Bio yo tindino le der do fedde ko mo sifido hen do facci tango Ousmane Niali Boudi
il s'agit de faire un appel
no dango mi ngatta wuteji di ngadere le jam e deejere pati basi fu wada e majji ila di ngadaka di ngatte e ciagal wad gol majji do no dango mi ngatte be mali fu yo njalta nja wutede do tedde gal golleji amé yo famini de himbe nja nangi to carte ngaji mubbe sabbi dun tan way wadde fa mbota himbe mbotira du do tedde gal leedi men di ele andi hande ndi won leedi dallaaji mawdi e honom mbowa wadde meden darta e malifu debbo e gorko njalta wotoyde sabi sini a watay a yoppan banda ya woto subo horaji leydi ma
choisir à ta place ton président
studio tamani yo fa ballamu leydi Suède Danemark Suisse e fedde leydi Europe
sikrab yalla onne le reso ngaji meden di be koliti wite to kuli koroto nokko no dettere tian fala yimbe no gobbe tobe bo gondi e famminer no kabar soktidi yonki je wordu so bami fa kasara ji wetti kili o don nokko ko yaati yimbe le chapal be ndiyam kany e gonno le di do golle ji ngabbe di do golle yimbe le pompier e gobbe to kuli koroto se yuru den gardan fa do kuchala do reso ngaji pudde golle le leedi meden di be ngadi batu mabbe to kuchala to wattu jono be kali hono kabaru woteji kande wadde le leedi meden di le noga e jena le je warondo no dido woteji kani wadde be bi fedde mabbe ndedu yoga e seriyaji mudan holliti wiide politique wala le golleji mabbe en gardan faado direedo be biccu ko bidde ngabbiton sanne ciaku ko wonno sotteton udnere temet je wattu jonal sotteton unetete e temet jetti hawre hudo dubbe bi do sotteton tandre e buudnogay yimbe la marob dabaji wonbe tonbe kolliti wakkati joni o metti mure no dido golleji ngori be bidube ciusay fi hono o do golle wori be nokku mabbe o durudan gardan faado gosido caggal ko kuma ndawnga be murtere muden timmi ko imma daraja ngonde wadde ton ko hewde e jamar le fu an wonde yaad nangol to kadde muden ngotirde be bide tam der fu ko yaati limbe ala chapat nayom bi nangol to kadde muden sikirabe sembe kabaruji dimin jogino do bete hande li anni caggal ko bonanday di ngada fewde arme francine nokko no dirte do gawo wattu joni be kolli metti mabbe sanne no dido golleji ngadiri ton le majjundu be bibe jokkiti to golleji mabbe habude e gube jaadin kobe de woteji dino kani wadirde le leedi meden di yimbe na looja be bibe jogiti dallaaji mawdo ko nayri bangal nangoyde carte mabbe gottirde kanino be kan wutra yaade projet kesso bangi le leedi meden di kando faabade ko batto uyinere suka debbo le leedi meden di ko nayri bangal suude gala nyohude kanye mekanisien fa yotte yimbe le minisie golloobe le kurangaaji di wonno no sembe kabaruuji di min jogini on do bettande di min joti on sanne heraade heejo jame ka faande kedde heraade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana woti wassalam